iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, nyedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye cyangwa se mukatanga ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ariko nanone tubibutsa ko n'umunsi uyu munsi ku bakunzi b'umukino w'umupira w'amaguru hari imikino ikomeje mu nzego zitandukanye mu gikombe cya Afurika. Mu kanya gato cyane haraba hatangiye umukino wo mu itsinda A, umukino uri buhuza ikipe ya Mauritania na Angola. Hanyuma haze gukurikiraho imikino yo mu itsinda F, aho Cameroon iza guhura na Ghana, Benin ihure na Guinea-Bissau. Kandi mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ku bagore, ubu ngubu harimo harakinwa umukino hagati y'ikipe y'abagore y'Ubutaliyani n'ikipe y'Ubuholandi. Kugeza kuri uyu munota ni ubusa ku busa. Hanyuma haze gukurikiraho umukino uhuza ikipe y'Ubudage n'ikipe ya Suede. Imikino yose niyo muri kimwe cya kane. Mukanya turagaruka twakira ibitekerezo byanyu, ariko reka duhere ku ndirimbo muri abana babi, n'indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Danny Vumbi. Hanyuma tugaruke twumva ibitekerezo byanyu.
Sinarinzi ko waba tonto udafite akantu, ndabimenya ruko nanjye mbaye tonto. Sinarinzi ko aba papa biherera bagasuka marira yo kwarika. Kuki mutambwiye ko kwi papa uki mama hari ukwirwanaho?
Radio ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga ni kuwa gatandatu umunsi twakira ibitekerezo byanyu cyangwa se mukagira namakuru mutugezaho yaho mutuye reka duhere kuri Yaruma wirwe neza
wirwe ejirwema
uri hehe
mu kirundo muna ya kirundo
na mahoro
nimeza bukebuke
icyo wifuza kutugezaho uyu munsi wa gatandatu ni iki
genda shaka kugaruka ku muntu umwe afunzwe yafatiwe mu gihugu cya Amerika bagiriza urupfu rw'abanyeshuri bo mu 96
yego uwo baheru
yitwa Kerema
yego uwa Amerika yohereje mu Burundi
yego
eh
yagirizwa abanyeshuri bishwe mu 96 ngo babahutu nakuwa mishe makuru by'ukuri amaze amezi ngira 17 cyo nka 16 gucyo afunzwe atararengwa mbega ko tuzi kuva 93 ego bomba aravuga bati ubwicanyi bwatanguriye kubanaka mbega mwihi gihe mu gihugu cy'u Burundi ko abantu bapfuye hari abantu bapfuye benshi zabuta za giheta zahe za gitega zabugenda na bakaba ataba abakoze iyo cyaha akaba batarafatwa bakaba bakidirembye mu gihugu ubu uyo yafashwe yagezwe abanyeshuri muri kaminuza ku bantu 600 bapfuye za bugendana ubu tugihe gaciro kabande tuzobihe bande ko bafatiye kuyo yego kwica n'icyaha by'ukuri ariko nibafatire mu kivunga bose abishe mu gihugu bareke kuvuga kumfatira ku muntu umwe uwo yishe ngo abanyeshuri muri kaminuza ntacyo yakoze kugira ngo hagarike ubwicanyi bwari muri kaminuza by'ukuri hanyuma jya ikimbabazana cyo ni uko amaze amezi ataraburana afunzwe ataraburana icyo rero none ga ubu ndashaka kubaza ikibazo ni uko ntawe ndakibaza uwe abapfuye 93 tubahe bande ibugenana n'ibuta tubihe bande
Aruma
ikuri bari bakwiye kufata wagize icyaha wese mu Burundi akagihanirwa akareka kubaho kamwana wa mama kuko ariko arakora kamwana wa mama mu bibazo byabaye mu Burundi hariho gukingira bamwe no gufata abandi nituje ko dukorane dusigane inkore nyakuba menshi amakuru ibiriko biraba mu Burundi twese turabizi nibafatwe bose bakoze amarorego bahanwe nitwanze ko bahanwa by'ukuri na dukeneye ko bahanwa mugabo ntiyafatwe bamwe b'inzira karengane ntiyafatwe bose kuko harimo abari kubaridegemya mu gihugu bakoze ibyaha
urakoze Aruma uyu uvuga yitwa Clement Nkurunziza yirukanywe muri Amerika ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize ubwo nkuko wari ubivuze ibyo ni ibibazo wibaza umunsi umwe wenda cyangwa se ababishinzwe bazagerageza bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo
ariko ndagomba ngaruke ku kindi harimo uwundi ga afunzwe yafatwe mu Kirundo umushoferi w'ishyirahamwe Brasseri rikora ibinyobwa yitwa Habimana Claude yatwara imodokari ijya zikwegana gutyo urabibona muri Brasseri
rukururana
baravuga ko iriya modoka nayo irahanitse ni modoka siwari wese wenda apfa kuyigendera kuyinyonga rero baravuga ko iba yaragonze umukuru n'amashinga amateka baravuga ko nawe yarahagaze nawe uko abanyagihugu tuvugana hano baravuga ko nawe yarahagaze nawe mu ibarabara ariko iriya modoka nayo none ga urubanza nuko baza kumufunga cyangwa urubanza nuko bamaze ko byagenze imodoka ishobora ko yaramunaniye ngo urumva ngo yagombye kumwica ngo tentative yo kugomba kumwica ibyo n'amakosa ibyo ntaho byanditswe mu gitabo ni uko bo mubaze imodoka mbere yarakunaniye cyanke byagenze gute nkumva ngo biba yabigize n'ubushake n'urwo bushake iyo yabigize hehe byo byanditse hehe by'ukuri na gahohotero nibamure ko umushoferi biyidegenge kuko imodoka irashobora kumwankira ni icyuma cyakozwe n'umuntu si cyuma kiremye ishiwa kumwankira nawe kamwankira cyukuri nakarenganya mu bisanzwe kariko karaba ku bantu bamwe bamwe mu gihugu
ubwo reka dutegereze twumve icyo inkiko zizavuga kuri urwo rubanza rwe umunsi yagenze
ariko cyababaje nako bamwe cyangwa kuri cyababaje nuko harimo bavuye muri munamashinga amateka bakaza gutera igicuru ubucamanza ubucamanza none ibintu bega mu Burundi bizogera naho bizogera na hamwe nibamenye ko twese abarundi bene Burundi abaje bazabaha hakaje abandi mugabo ari gufata umuntu nkuko imodoka yaramunaniye twese arabibonye yaramunaniye nibareke rero nibareke kumuhohotera niba imodoka nibavuga ati Brussels nikoresha iyo modoka ari iyo yagize ingorane yagonze mugabo nta muntu yababaye nta muntu yakomeretse n'umwe mugabo ngo tata ntibe kugomba kumwica ibyo n'abakozi ibyo twese turabizi mu Burundi ngaho iko biraba nibabireke babigabanye amahoro abarundi bironkera amahoro
urakoze Alma kuri ibyo bitekerezo byawe reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Cedric uranyumva
ndakumva mu makuru na guhaye mwaramutse
wiriwe neza uri hehe
yo wiriwe neza jewe ninda aye Entebbe
yego
ndamukije n'abanyagihugu bari kwatwumviriza hanyuma jewe icyo nagomba kuvuga ni utuntu dushyika tubiri akambere ndahera ku ngingo nyakubahwa umushyikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yari yafashe yo gutunganya neza ibijyanye n'amashengero ahabwa iyi ngingo igihari hageze kuko mu gihugu cyacu Burundi amashengero yari asigaye ameze nk'uko umengo ni ikindi kintu bijyari ya bizinesi ko wasanga umuntu arararota ibintu agaca agenda asanga abantu basengera mu mahema asanga ibintu ntibimeze neza gusa nge nkavuga ngo iyo ngingo ni nziza ariko rero bace ko bagiye kuyishyira mu ngiro guhera itariki zibiri z'ukwezi gutaha bace bagaruka barabe bajye hagati mu babo bakozi b'imana bo bavuga b'ubutumwa nabo barabe abakwigira ibisabwa n'amategeko kuko ibyo ndabivuga kuko igihugu cyacu Burundi tumaze igihe iminsi tubona abantu yiyandikiza mu vuga butumwa akavuga ibintu uri ibica umutima abanyagihugu umutima ugasimba uri abavuga ngo beretswe ibintu ugasanga babakirisu bashaka Imana bariko baragiragirika nasaba yuko ubwo bushyirangange bwo cya busenda mworero bukaraba yuko nabo bavuga ubutumwa bashyiriza koko ubutumwa atari kuvuga ibintu bice umutima abanyagihugu cyane atari kwiba abene igihugu ako oye karakantu ka mbere akagira kabiri nagomba kuvuga kerekeranye n'iki kiranga minsi cyo nkikarenda ijyanye n'amatora ya 2020 mu gihugu cyacu Burundi nkashimira cyane umugwiseni ko ushyize ahabona kiranga minsi hakiri kare aho abanyamigambwe barafite akanya ko kwisuganya cyangwa ko kwitegura gushyika mu ntango y'amatora ya mbere azoba itariki 20 z'ukwezi kwa gatanu 2020
ayo azaba ari amatora y'umukuru w'igihugu y'abayobozi ba komine ndetse n'abadepite
ego nkabwanye rero nashangomba nsabe abanyepolitike batari mu gihugu cyane bari mu bindi bihugu cyane baba bashaka kwitoza batari mu gihugu ko boca baraba utagira udafite ngira ngo nk'ikimukurikirana cyane narumvise ko leta y'u Burundi ari imitahe iri ku banyepolitike bamwe bamwe n'abandi badafite iyo mitahe bagaca baraba abari hanze y'igihugu bakisuganya kugira ngo bazogende guhiganwa n'abandi bari mu kindi bari hagati mu gihugu kuko ndabona naho mu kwa gatanu ntabwo ari kure cyane rwose umwanya ntabwo ari muniniya cyane kandi si muto ariko byaba byiza begereye abanyagihugu bakisuganiriza mu gihugu hama amatora y'2020 akagenda neza tukabana neza mu mahoro n'umutekano hama rero nsubira nkaca
Cedric tuguhaye umwanya munini cyane kandi dufite abandi bifuza kugira icyo bavuga
yego reka ndahegeje nagomba n'icyo nsura usare abari mu mashyirahamwe ataharanira ibyiciro bya politiki n'amashengero ko nabo boca bafashanya n'umugwiseni bagategura neza amatora agira ingorane. Murakoze cyane.
Urakoze Cedric aho ngaho i Kampala, imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC. Kuri telefone dufite na Nehemi Wirwe.
Wirwe neza Edi.
Uri hehe?
Muri Kivu y'Amajyepfo, aho ni muri DRC, muri komine ya Minembwe.
Minembwe, aho hamaze iminsi havugwa intambara, ubu ngubu byifashe gute?
Umutekano kabisa wabarindanse mugani w'Abarundi, n'ubu umutekano turagaruka.
Bimeze gute se, abarwana ni inde nande?
Abarwana ni Mayimayi iri gutera imihana y'abanyamurenge, hanyuma bagakomeza kwirwanaho nabo, kuko bafite umutwe wa kwirwanaho, ariko nanone ikanga kuko Mayimayi yari igisirikare kigenze. Mayimayi igasa naho irushije abantu imbaraga kubera yuko ari abantu basa n'abiteguye.
Na n'ubu se baracyarwana?
Hari n'uyu munsi hari ahantu barwaniye hitwa mu Gakura no mu Mibunda, urumva Minembwe igabanyijemo nk'ibice nka bine. Hari agace k'Indondo, akaba agace ka Minembwe nyine nyirizina, akaba agace ka Bubembe, akaba n'igice cya Mibunda. Aho mu Gakura no mu gice cya Mibunda barwaniye nyuma y'uko baraye banyaze inka z'abungeri zirenga 300. Hanyuma babona ko itosha, bahitamo gusubira kuza kuhatake izindi yabungeri bari bahunganye, ariko abantu bakomeje kwirwanaho. N'ubu intambara iracyahari, baracyahari barwana, ariko Mayimayi nyine ikomeje gukaza umurego.
Hari abakomeje kuvuga ko hanigaragaza ingabo z'abanyamahanga.
Izo sindizi ndi umuturage, ntabyo namenye.
Okay, icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki? Nizere ko ariko wowe uri amahoro.
Oya, ni izo nyine z'umutekano nifuzaga kubagezaho, kugira ngo niba mufite akise kuri leta yacu mwayimenyesha, ikagira icyo ikora kuko yaradutereranye cyane muri ibi bibazo twagize.
Hanyuma se muri iyi minsi yose havugwa izo ntambara, ntabwo nta ngabo za leta murabona ziza gutabara abaturage?
Leta naho zitabaye, si yose zatabaye, ariko aho zitabaye zitabara kera, izangiritse zangiritse.
Ubwo turagerageza natwe turusheho gukurikirana iyo nkuru, tubahafite umunyamakuru wacu, turaza kumusaba yongere akomeze akurikirana yumva icyo leta yabivuga kuri izo ntambara zimaze iminsi aho ngaho mu gace k'iwanyu ka Minembwe mu misozi miremire.
Okay, ubwo nyine mukomeze muyidukurikiranira, ariko leta irasa nayo idutereranye cyane, umutekano ntabwo umeze neza. Ubundi leta ibishinzwe ni ukurinda kugira ngo umutekano ukomeze ube, ikanawuproteje ibintu bitaraba, ariko iyo izakere uzabaye kandi ishinzwe kuwurinda.
Nehemiya, ndagushimiye cyane. Tuzagerageza dushakishe uruhande rwa leta, turubaze icyo rukora mu bijyanye no kurengera ubuzima n'umutekano w'abaturage.
Murakoze cyane ku Ijwi rya Amerika. Ndagira ngo musezeranije yuko muza gukurikiranira iyo nkuru, turaza gutegera mu makuru ataha ko muza kubitugeza.
Tumaze iminsi tubikurikirana kandi tuzakomeza tubikurikirana.
Murakoze cyane.
Nehemiya arakoze. Reka dufate na Ngabirano. Wiriwe neza?
Iriwe neza cyane Edi, ngaho ku Ijwi rya Amerika. N'amahoro ga Edi.
N'amahoro, wowe uri hehe?
Ndaba umwanya kuyandi mu ntara ya Rumonge, ni muri komine Buyengero, ni mu gihugu cy'Uburundi.
N'amahoro aho ngaho muri komine ya Buyengero?
Muri komine ya Buyengero kabisa, ku mpande zose. Nimba atari igihapa kiba mu mwanya canke iki, n'amahoro kabisa, bimeze neza cyane.
Twizere ko nta kihaba mu mwanya.
Ati,
ndavuze ngo reka twizere ko nta kindi kibi kiza kuhaba, nkuko wari uvuze ngo haramutse kibaye mu mwanya.
Cyane gose, ni nabyo dusaba umukama, ni nabyo dusaba Imana kabisa. so kimwe rero nashaka kuvuga nukuvuga nashaka ubwa mbere nakabazo kerekeranye n'icyo cy'a America nk'umukunzi wajyo nkuko namwe ndabisaba kuva kera mugabo ubona ko atakintu kiraba nubwo icyo cy'a America cyafatiwe ibihano kuri SM mu gihugu cy'u Burundi bitavuga hari ibyara bitworohereza nka bamwe bamwe twakunda kujyumviriza duciye kuri ku murongo wa bande wa bande kuri ku karadiyo umuntu akubise bande twashaka mugerageze muzoshakishe umurongo kuri bande muha amasaha maremare uri kuravuga maze tubone kugushishikara twumviriza ijwi rya Amerika ata kigoranye
kuri bande watwumviraga ku mirongo yihe
kuri bande nkunda kumvira namasaha ubwo namasaha sinovuga ngo numurongo uyu kuko nabonye bijya bintu ukubise bande ibiyo bya bwenge ntushobora kubona umurongo ufatirako ariko amasaha niyo dukunda kumviriza ajya ku masaha ya 12 buri gihe 12 z'umugoroba na buri 11 n'inusu z'igitondo ino ibujumbura naho ndiko mvuga ku masaha y'ibujumbura turabakurikirana muga tukabakurikirana amasaha make cyane ni ukuvuga nka dijitere z'umugoroba gucura tubumbirije iminota itarenga 30 gusa maze bikaba biracize hanyuma mu gitondo kuva 5:30 cyuhura tubumbirije amasaha isaha itarenga imwe gusa
ubwo iki turaza kugerageza ku buryo na Samuya n'igice mwajya mushobora kumva makuru yacu yo kumugoroba ndetse n'iki kiganiro muri sanga wenda bishobotse nacyo mukajya mugikurikira
yo babyiza cyane mu bidutangira mu batekinisiye bo ngaho hanyuma nashaka ikindi nagwa amategereka ko kubakunzi bariko bumvise ijwi rya Amerika abakunzi baba mu mahanga bari ko bumvise ijwi rya Amerika bikunda ko bajyumva ku maestro ni ukuvuga twari dusanzwe twarinjiye muri kane y'inkino ni nkuru mu bajene cyangwa mu bantu abo aribo bose bakunda inkino ariko baravuga bati nkamba mu rugamba kabisa z'umugwi nserukira gihugu cy'u Burundi nubwo zitagiye zishishikara kuba ziriko zigira amahirwe yo gutsinda maze ngo zije mu cy'umunani gishyira icya nyuma turiko tugira tuti tubandanye dusenga dusaba Imana turabe ko ejo ku munsi w'Imana zobikora zikarondera amanota 3 ashoboka ndetse zikagwiza n'ibitsindo amahirwe twagira tutera cyahari reka dusaba umukama ku munsi w'ejo turabe ariko nimugihe bigaragaza ko nubwo umugwi nkama mu rugamba utagira nka amahirwe yo gutsinda ibyo werekana si bibi diploma ntabwo ni myiza kameme n'ibya mbere tugiye muri iyo kane reka turindire tubisaba umukama umurundi ari hose akunda inkamba mu rugamba asabe hanyuma kandi ntawode kurasa inkamba mu rugamba zirabishoboye
kandi natwe turazifuriza intsinzi twizere ko umukino uzabahuza ejo n'ikipe ya Guinea bazashobora kuwitwaramo neza ubwo reka tubitegereze turebe ikizavamo
muri mu bamenyesha makuru nsanzwe nkunda cyane reka ndabashimire cyane rwose isi rya Amerika Roma turabakunda cyane rwose turabakunda bimwe by'umwihariko muze muturamukirize abajournaliste mwese mukorera ngaho ku isi rya Amerika na cyane cyane abajournaliste mukunda guhurira ngaho muri iki kiganiro muri Isanga kuko mugenda murakabukanya ba Thomas Kamirindi aba ba Diane Ninahazwe ni benshi cyane mubandanye muroranirwa cyane rwose hanyuma turakeneye kandi ko nijya emisiyo isanzwe ivuga ngo dususuruke tugenda tuyumva kuri bande ni ibiganiro byinshi twakunda byata kuri FM maze kuri bande bidakunda ko tubyumvirize
ngabirano agahinda ufite ko kutumva ijwi rya Amerika ugasangiye n'abarundi benshi twagerageje ibishoboka byose ngo badufungurire ariko kugeza ubu leta yagaragaje ko idafite ubushake bwo gufungura FM z'ijwi rya Amerika ariko reka two gucika intege twizere ko umunsi umwe muzongera mukatwumva neza ku mirongo ya FM ugire wikende nziza ngabirana
ya twese digwe mu ruraniryo ngahi Washington
na ururanirwe Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefone dufite kandi na Jean de Dieu wiriwe neza.
Uraho neza Edigwema.
Uraho uri hehe?
Ndi mu Rwanda ndi ngamukoza andi gano bindano mu kare kane bagaye mu Rwanda ngoma na aho bari ku Kongo.
Mwiriwe mute?
Kiriwe neza uyu munsi aba yagacyo ubundi hari amazi iminsi ako kavura ariko katari kenshi cyane nta kintu kwangize ariko mu bundi twebwe muri amezi tuba tuzi ko izuba rigiye kuva ariko muri iyi minsi twabonye akavura kamwe nta kisakaramentu ushobora ko ariko twabonye
bahera kuki bakita kisakaramentu
nange bi nange nuko nabyumvise abakuru bivuga nange ndashishoza mbona ko kuri sakramenti niwe bahita yageze icyo gihe uyu munsi ko ataguye muri iyo minsi ikagomba kugwa maze kubibona ko ishoro nyinshi ikagwa nange ubwo niyo myemere nange nasa
okay icyo wifuzaga kutugezaho ni iki uyu munsi se
nange iyo minsi munsi dore ko uyu munsi kuri iki kuri wa nyuma tuba twiyerekoze n'umuganda usanzwe ukwezi tugafuteranye tugaterana tugakora umuganda tukubakira bamwe mu batishoboye tukubakira amazu ni igikorwa cyiza igihugu cyacu cyadukundanishije dore ko kivuga ati ndi umunyarwanda tukabikunda tugashima ubuyobozi bwacu ikindi kirahe navuga ku makuru mwategereje hejo hari amakuru aya makuru imwe y'impunzi ziri i Bugande harimo n'abanyarwanda n'abakongomani bameze neza ariko rero twitahiza ikibazo niba umunyarwanda ava hano yagera hariya mu Bugande agahohoterwa ariko abahari bari mu nzu bakaba bameze neza ese buriya ni ukubera bafite ubwenegihugu bw'Ubugande cyangwa se ni ukubera iki ni ukubera ari impunzi
ubwo ni ukuzagerageza tukabaza neza tugasobanukirwa impamvu ibyo biba ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo urakoze cyane kandi nawe ugire isabato nziza
kumwe cyane Ferre Thomas Kabeli nawe turamukumbuye mu kino kiganiro ntabwo tumuherutse na Eugenie Amosoye
urakoze cyane ugire wikende nziza
Boyfriend, John Block, Pinko baby, Ayabash, Tula kutaka ulizeni ugamba, simonja nala nyenda kutambuza mawanga, Tugamba mama wakati tugamba tata mufambwe, Chibia chena ngedi mufambwe, Mukwana weni na ulinga kwa ligu nyumabi nyumamu liba bili bagi, Mukwana weni na ulinga kwa ligu nyumabi nyumamu liba bili bagi,
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edir Rwema kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Louis Michel wiriwe neza
Edir Rwema ariko ni wiriye waramutse n'izi Edir Rwema
twaramutse neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ni saa ine hafi n'igice za mu gitondo mu Rwanda muri ku isaha kumi zo ku mugoroba
Edir Rwema mu Rwanda ubu tumeze neza kuri amasaha kumi
Kamonyi bite?
Ariko tumaze iminsi dufite akavura kagwa. Kamonyi ni byiza vraiment akavura karagwa ariko rero ntabwo tugashaka cyane. Ariko turagashaka dushaka n'akazuba kubera ko uti mu gihe cy'isarura. Edir Rwema.
Ako ni ka kavura mu Jean de Dieu amaze kuvuga ngo kisakaramenu.
Oui, nibyo ni akavura kisakaramenu twabonye.
Ayo masi yo sakaramenu ni iyi.
Kenure katolike mu wa gatolika. Tugira umunsi mukuru w'isakramenti.
Yego.
Ntabwo ndo bavenye na ingi mu gatolika ariko umunsi mukuru wahari. Ukaba kuri ya tariki ariko noneho. Historiko. Mu Rwanda bakavuga ko ngo isakramenti umunsi w'isakramenti imbura.
Ku munsi w'isakramenti.
Uje rero ku isakramenti imbura iragwa we.
Okay.
Wani baneza idirwemo
ndakumva usibye ko rimwe na rimwe bicika
byari he bagatorika nange ndimo akavura karagwa nimeze neza me marerezo ma amasaka yetu areze bose twebwe turavuga bitya ahubwo nibihagaze gatoya tubanze dusarura ariya masaka agiye kumera mu mirima kuko hano mu Rwanda abantu barejeje cyane amasaka areze ibishyimbo bireze byose bireze igihe kizaruwa mbega
okay
nonore edube mara ngiye mfite akabazo akabazo gatashye kugira ngo mbabaze makuru yatambutse vuba ngaha numvise ko ngo hari umukiza mu gihugu cya Afurika no wari warakanye ko atazongeye kwiyamamaza ariko ngo akavuze ko azafata amatora
umukuvuga
wari atanyumva nabi
umuki
umuperezida hano mu bihugu bya Afurika hano iwacu
yego
yari yaravuze ko atazongeye kwiyamamaza ariko umwanya ngo yavuze ko agiye nawe noneho ngo aziyamamaza mu matora agiye kuza duhanga
ubwo ushaka kuvuga ni perezida nkuru nziza w'u Burundi se
ariko mbore nawe mvuge wimumbuje nawe mvuge
ngaho komeza
ndakonye zite naka ariko ndi gwema none ndiye kiti ayo bale ni kweli ese ari perezida yara yivuge akabonye yivuguruje bitembe n'iki
ariko vice president niba ari inkuru nziza niba ari president nkuru nziza uvuga vice president we ejo bundi aherutse kubwira ijwi rya America ko nkuru nziza atazivuguruza
nako nkumva neza ibirwema
ndavuze ngo niba ari inkuru nziza uvuga mu kiganiro duherutse kugirana na vice president we
niwe mvuga
eh ikiganiro duherutse guhabwa na vice president we yatubwiye
ko wagiye ko byari byabuze
twese turabyumva ariko kuva bitara atarabitangaza ku mugaragaro ubwo turacyagendera kubyo yavuze ubwo yavugaga ko ataziyamamariza indi manda
yego itirwe no yego nyimara kubyumva mbayitangaza makuru y'ibeshe ninaka zikanyu ariko gye nebe rizavuga n'ese kumuka gira imana n'umuntu yibigiye ko ataziyamamaza ko yembye kaya akagiye kwiyamamaza bitewe n'iki ariko dore ko agenda tekereza ndavuga ni bo niba we yavuze ko ataziye mamaza ariko abaturage be bamushaka njyewe ndavuga njyewe ntabwo nshyikiye biba biri kuvuga ngo abaturage be bamushaka ahubwo bati twaba turagushaka njye mu bandi wiyamamaje kuki atakwiyamamaza wari porobureme
kandi ntabwo azaba abaye uwa mbere
ntabwo azaba abaye uwa mbere naravuze nti niba reka ngo yemure urugero Eddy Rwema no mu Rwanda kwa Repubulika imandishije abaturage bamaze kubatura gushaka perezida ibintu ndetse itegeko ryiza ritakwemerera tugiye kurihindura abaturage ubwabo bararihindura bahindura itegeko nshinga perezida wari uriho arongera ariyamamaza aranatorwa none se abaturage bo mu kindi gihugu bavuze bati twaba turashaka perezida wacu ko yiyamamaza bagahindura itegeko nshinga ryabo ikibazo kiba kirere Eddy Rwema
hari igihe hari abashobora kumva ko umuntu ashobora kwitwaza iyo mpamvu z'uko abaturage bamushaka kugira ngo agere ku nyungu ze ariko wenda abaturage bakabaye bifuza ko habaho impinduka bakabona n'abandi babayobora
ariko Eddy Rwema
yego
uri umunyamakuru abaturage bashaka ikigo ntabwo wakibona mu se mu Rwanda ko byabaye aisha bicyabutsemo rese barundi bavuga ko turashaka nkuru nziza ko yiyamamaza uwo ari pro ikibazo kiri yeyi iyo ngo ni ikibazo kiri yeyi ngenda mvuga ni abaturage ubwabo bafite uburenganzira niba perezida imyaka iri wamaranye ariko ibintu mwita demokarasi byaturutse hanze ntabwo ari wowe wabyise demokarasi abaturage bose turashaka kubindi sheri watuyoboye imyaka itanu ntibyadukore none uyu munsi turashaka kongera ntitumushyize uyu munsi yiyamamaza kibona ari kubona roni ari kubona nyandwi ari kubona umuzamu witwa Uwimana nawe niyiyamamaza nayabona azatorwa atazamo nawe ikibazo kiri Eddy Rwema urakoze cyane yo kukurusha nicyo nagiye kubaza urakoze Eddy Rwema uramutse ugira umunsi mwiza
nawe Louis Michel kukamonyi mu gihugu
cyo urakoze cyane Eddy Rwema
yego Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, sinzi niba tumufite kuri telefoni. Sebasonera uranyumva? Sebasonera uranyumva? Uri hehe?
Ndi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Majepfo, ahitwa Minembwe.
Mu Minembwe ni amahoro? Hari mugenzi wawe nawe uduhamagaye mu kanya ubarizwa aho ngaho mu Minembwe, watubwiye ko intambara tumaze iminsi twumva zibera aho ngaho mu misozi y'iwanyu ikomeje. Ubu ngubu wowe aho uri bimeze bite?
Aya ikanisa yewe ni ahantu yari mu biraro twarimo tuba dufite amatungo yacu n'imikoye turagiye abamayimayo ku munsi n'ejo baraza barayijyana bazana inka zirenga ku 400 biranyagwa n'abantu. None uyu munsi intambara yiwe yari ikanisa imeze nabi kandi gisirikare kuiratinye tutarishaka gusaka pipipi.
Nta ngabo za leta ziraza kugira ngo zibe zahosha iyo mirwano?
Ukuri zihari hafi yacu cyane, atari iyo muri kuri filime, ariko ntatuzazikora. N'uyu ko turazibona gusa ku maka yabo, ariko ntatuzazikora. Abaturage nibo gusa baba barwana gusa iyo ntambara, nawe leta iyo ntacyo yayikoringa ibintu ntatuzazikora.
Ubwo ni ukwihangana mukagerageza gushaka uburyo mubyitwaramo neza, ariko natwe tuzakomeza tubaze icyo ingabo za leta zikora kugira ngo zirengere abaturage aho ngaho mu misozi ya Minembwe.
Kabisa, ni ukuri icyo twariko dukeneye, natwe tuvuga ngo tuvuge kuri radiyo abantu ibi bya Amerika badukuri nk'abakuru mu nzego za leta bagira icyo dukorera Kabisa, kuko twarindana amahanga arabije, ariko leta yacu sinzi ukuntu tahandura Kabisa abantu barimo kwicana abantu se, kandi hari kandi ari cyo ishinzwe gushakira abantu umutekano.
Urakoze Sebasonera, tuzakomeza tugerageze dushake inzego za leta zigira icyo zivuga kuri iyo mirwano imaze iminsi mu karere kanyu. Ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane, tuzabikora.
turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo nitubayeho mu rwego rumwe masikiye nikuci na karutega turajwe ishinga no guhumuka ishyari Come, biradushengeje kwiyerezo ry'ubuzima haryubundi umarikiye ikishungura nkashonga nuko zose tuzisigiye twapfaga iki iyo tamaze iki tutajya imbizi idasize iki nacyo dupfaye gisinda ubusa
Radio ijwi rya Amerika iyo ni ndirimbo twapfaga iki ni umuhanzi w'umunyarwanda kazi Clarisse Karasira ikaba itugereje ku isa 10 n'iminota hafi 41 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni saa 4 n'iminota 41 za hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefoni dufite Karim Wirwe. Uranyumva? Hello? Karimu ndibaza ko tumubuze kuri telefoni mukanya turongera tumugerageze twumve ko yitaba cyane cyane ko nari numvishije ijwi risa nkaho ari ryo umugore cyangwa se umukobwa kuko si kenshi tubabona kugira ngo tuganire nabo bagire ibitekerezo batanga ahanini kubibazo bibareba cyangwa se no kubibazo rusange bireba aho batuye naho baba. Mukanya turagaruka twakira telefone za
Bayomba yomba
Ni mishira wanatika tumika yani mara nitunamenya kuika wabai
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi turi kumwe na Jalong Wirweneza
Wirweneza wakagira imana ya namafaranga
bebingirirwe
ariko urakagira nabana bo kuyarya rero
ubwo abantu urashaka kuvuga iki abana mbyaye cyangwa
urakagira urubyaro
urakoze cyane nawe
nuko numva nyine narimo kukumva neza bitewe n'amarezo yawe watu kubafatisha ari danje
ngaho ugerageza utugezaho icyo wifuza kutugezaho uyu munsi
mbere na mbere iminsi myinshi naherukaga kukuvugisha umunsi nk'uyu nguyu ariko wa gatandatu kera ariko umerereye I Kigali ndera hantu bita ku mazirwe yo turi mu myitozo y'ikipe yacu y'akagari twitegurana ku munsi weje kuzakina n'akagari ka Bwiza ko mu murenge wacu wa Ndera
ikipe yanyu se yihagaze ite
ikipe yacu nyine narindi ku kibuga nkanjye mu minsi yashize narindi umukinnyi ariko bitewe n'akavune naje kugeraho ntabwo nabashije gukina ariko hari amaye nicaye bari baje kundeba barambwira ati se hari utuntu wadufashemo dukeya ngiye kubona mbona telefone yanyu irasonye ndavuganira reka mbanze mbitabe hirya gakeya byo kuza kubona uburyo nza kuza kongera nkasubirayo wenda nkareba ko nanjye nabasha gukora imyitozo wenda nkareba ko nanjye ejo nazagerageza nenda nkareba ko nanjye iyo mace ndahari icyo nazabafashamo
imvune yarakize se
yarakizemo gakeya ariko bitewe wenda ku rwego nyine rw'ubuvuzi bwakozwe wenda navuga ko yakizemo gakeya ariko ntabwo navuga ko yakize ku buryo buhambaye mbere na mbere rero reka ngushimire kuba unyakiriye
urakoze
noneho ikiwenda ibyo navuga cyane cyane mu minsi yashize hari akantu twigeze kuganiraho mubwira ko naba ndabizi ko icyo gihe ariwe twari turi kumwe ni nabwo duheruka kuvugana ariko wa gatandatu mubwira ko naba ndimo kwizihiza isabukuru yanjye nkurikirana ikiganiro muri isanga
ndabyibuka
urabyibuka bageze kumbwira ati wenda ati hari igihe twazakugenera nk'akantu kwishimira ko kuba wakizihiza isabukuru yawe gusa ariko ntabwo nashoboye kuronka wenda umurongo nashyira aderesi yanjye ngo wenda nzashobore kubona ako kantu
ubwo ngubwo mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma araza gufata iyo adresse yawe hanyuma nitugira icyo tubona tuzakikoherereze ariko ubwo uze kuyimuha
aya nta kibazo nimero yanjye arifite nayo ni inshuti yanjye dukunda kujya tuganira cyane mbere na mbere wenda nk'uyu ubu ngubu wenda nyari ku buhanga bw'ibyuma agiye kunshyira ku murongo ni umuntu dukunda kubanza kuganira cyane
nta kibazo ubwo ngubwo arazifite hanyuma nitugira icyo tukoherereza tuzabikohereza kuri adresi cyangwa se tugutumeho abanyamakuru bacu bari aho ngaho I Kigali mu Rwanda
noneho ikindi kintu wenda navugaho wenda ni ikintu mbere na mbere ujya gutangira ikiganiro wabanje kuvuga ku mikino irimo kugenda ba hirya no hino se no mu gikombe cyacu cya Afurika noneho wenda cyane cyane itangazamakuru rya hano iwacu mu Rwanda cyane cyane rikunda kwibanda ku bintu by'imikino cyane 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 nimba mujya muri kurikirana simbizi ariko rero wenda hari ikintu cyaje bita video refereeing ikintu kirimo kugenda kibisha imikino cyane kuko wenda kuko ndavuga ni se wenda nk'itangazamakuru ryacu ko ryakundaga wenda kwicara gake wenda rikaba rivuga ku mikino ese igihe video refereeing ubu ngubu wenda nk'ejo bundi ku mukino wa Senegal ndumva hari n'indi kipe y'abarabu ya Algeria barimo bazindutse bakritika cyane ku musifuzi wasifuye umukino avuga ko yibye Senegal cyane bigaragara
ariko
kuvuga ngo icyo gihe bari ba
ariko mu mikino y'igikombe cya Afurika VAR ntago ziratangira gukoreshwa
oya ntago ziratangira gukoreshwa kuva cyagiye zakoreshwaga kuri wa mukino wa nyuma wa CAF Champions League bikaza kuba ngombwa ko iza kuza gusanga idakorwa babaye bazihagaritse baravuga twenda bazaba bazikoresha ikindi gihe ariko njyewe wenda nk'ikibazo nagira nyine se ko habaye ngombwa wenda ugasanga nk'ibitangazamakuru byawe iwacu bitewe n'uko ariyo makuru cyane bikunda gukora ko baba babona inkuru baba batangaza ese wenda nkigeye video referring wenda zaba yaje ko nabonye ko ikontrola buri kantu kose se namakosa ugasanga wenda n'umusifuzi nico kintu cyambere yibanda se cyangwa niyo yitabaza wenda hatabayeho amanyanga nkayo ngo mu mukino kandi burya kariya ryoshye umukino bigatuma wenda n'abafana babasha kwidagadura se cyangwa bakishimira bakavuga ati wenda nubwo twahe ibyo tereke sinzi twayibonye ese ubwo ikibazo nagira se icyo gihe koko ubwo competition y'itangazamakuru se izaba iryoshye wenda natwe twicere wenda tuvuga ati turimo kumvira ndetse cyangwa dukurikiranye amakuru kuri televiziyo wenda y'imikino ati se wenda icyo gihe bizaba biryoshye cyangwa se wenda video referring izaba yakoze akazi kayo noneho wa mukino wacu twe twize warimo ibyishimo wenda bitewe wenda n'ibyo niko tuno twagendaga tubonekamo icyo tuvuga ati wenda icyo gihe koko bizaba aribyo cyangwa se wenda video referring yaba igiye kutwicira umupira wacu wenda bimwe bya byishimo twizeraga nk'ubu ngubu wenda hari nk'igihe nk'umukinnyi atsinda igitego ukabona wenda nko kugira ngo ajye guserebura wenda yishimye ko yatsinze ukabona arimo kugenda afite urwikekwe akavuga ati wenda n'ubundi mu kanya ya video referring iribuze kuza kunyomoza wenda uvuga ati nararese cyangwa uvuga ati wenda ntabwo igitego cyagiyemo ku buryo bwiza wenda baze kuza kucanga
ibyo ari byo byose nubwo nk'uko wabivuze abantu baryoherwaga n'uko utwo dukoresha tumwe na tumwe tutakurikiranwaga ariko nanone niyo bakoresheje VAR cyangwa se video assistant referee hari uruhande rumwe rwishima
uruhande rumwe rwishima ariko noneho urundi narwo rukaraka ariko noneho nukuvuga ngo umwimerere wenda burya njye cyane cyane nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'umupira kuko nanjye rimwe mu bantu babayemo mu ma interscolaire wenda nubwo ntabashije wenda kuwukina ku rwego rwo hejuru ariko ndumwe mu bantu babayemo yazi nicyo cyane cyane nakunze kubabwira ati nibura wenda nk'uko mbona umupira wacu hano mu Rwanda mbona nta cyerekezo ufite amakipe wenda duturanye yamwe na yose yitabiriye imikino nyafurika ese nkibaza ati ikipe yacu ya hano iwacu mu Rwanda yo umuntu yayivugaho iki nabasabye nibura wenda rimwe muzadutumire wenda nk'umuyobozi wo muri Ferwafa se cyangwa muzadutumire nk'umuntu umwe uzi ibintu by'umupira wenda natwe tuzagira wenda ibibazo nka dutatu se cyangwa bine tubona by'ingenzi numva hirya na hino ku maradiyo babivuga se cyangwa n'ahandi mu makaritsiye atandukanye bagenda babivuga bakavuga ati iki ni cyo kintu wenda gishobora kuba cyakorwa kugira ngo umupira wacu ube watera imbere
ejo mugenzi wanjye Fidele Niyongabo mu kiganiro muri Isanga azakoresha bazibanda hanini ku mukino w'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu ubwo wenda mu batumirwa be ushobora kuzagira ubaza bene ibyo bibazo ariko nanone ndibuka ko mu cyumweru gishize twari twatumiye umutoza wungirije w'ikipe ya APRFC Jimmy Mulisa nawe yagize icyo avuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru ariko bavugaga kuri kani ubwo wenda tuzabashakira uvuga muri rusange ku bijyanye n'umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda
no nina ubushize nari namwumvishije Fidele Niyongabo yari yamutumiye ariko wenda kubaza nabashije kumubaza rimwe na rimwe kuko yari Jimmy Mulisa na Gilbert Kanyankore yawundi icyo gihe nayo icyo kiganiro ntagikurikiranye cyane ariko wenda bitewe n'amarezo yari arimo gucikagurika ku bibazo nabajije Jimmy Mulisa ni umutoza wungirije akaba n'umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu yacu ku bibazo nari namubajije ntabwo yabashije kubinsubiza bitewe n'uko amarezo yaranze telefoni yihita icika agaruka ku murongo ikiganiro kigiye kurangira
tuzashaka ushinzwe imikino yaba muri Ferwafa cyangwa se muri ministeri hanyuma tugerageze dusesengure neza ibijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko Jalong nagira ngo ngushimire cyane kuko mfite abandi bantu babiri ngomba guha ijambo mbere y'uko dusoza ikiganiro urakoze cyane
nawe murakoze witeka bito turi kumwe
urakoze kuri telefoni mfite na Gaspari wiriwe neza
ngende kwirirwa Edirwema
uri hehe
o tuvugana gutya ndi mu gihugu cy'u Rwanda
ni amahoro
amahoro gusa ibintu bimeze neza ntarebe endureta akabazo k'izuba kagenda kanyuramo nyine impande zose nyine uretse ko hamwe nyine mburiragwa
hanyuma icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki Gaspar
yenda karoni nashaka kugira ngo nasa nk'uwavugaho ni kubigendanye hagati y'impunzi ziri muri Uganda harimo iz'abanyarwanda n'abarundi ugasanga nibura nk'iyo umuntu ashatse kuva mu Rwanda ajyayo ugasanga wenda hari ukuntu ahohoterwa kandi wa mugani hariyo abariyo ese nuko umuntu aba yinjiye aturutse mu gihugu cy'u Rwanda sinzi ikintu giturukaho kuba nk'abantu binjiye bahohoterwa
ibyo
byakubwiraga mwaza tubariza ababanye n'amahanga ku mpande zombi u Rwanda na Uganda tukamenya ngo ese hari nko natwe twari dufite nk'imiryango ariko hari igihe utanga kujya ku isura bitatworohera bikaba rero tuba dufite imbogamizi tugenda twikanga nyine tumva ko twahohoterwa biba bisaba rero kugira ngo tumenye neza kurya nka muzadutumirire ku buryo umuntu azayagenda atikandagira kuko ibihugu byakabaye ari uko bibana neza
birumvikana cyane kandi twagerageje icyo kibazo kukiganiraho n'impande zombi ariko muri iyi minsi cyarushijeho no kuba kibi birenze kuko havugwa umwuka utari mwiza ahanini mu bijyanye na politiki hagati y'ibihugu byombi ariko tuzakomeza tugikurikirane igihe twabonye abayobozi babishinzwe haba ku mpande zombi tuzajya tubibabaza. Urakoze cyane Gaspar.
Yego murakoze kandi namwe.
Yego. Reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Methode wiriwe.
Nirewa Mahoro ndashima.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi aho bitimuranza neza na neza.
Na mahoro.
Na mahoro turashima ntarivi.
Hanyuma magambo make cyane icyo wifuza kutugezaho niki dore ko tugeze hafi ku musozo w'ikiganiro.
Nico nagomba kuvuga kubijyanye n'urukino intamba zifise je ni nk'icyumviro nashaka gutanga.
Yego.
Nagomba mbanereho kuvuga ni ngingi yabuze notanga ku bantu benshi kuko hari abantu benshi bashigikiye umugwi wacu umugwi w'intamba mu rugamba agiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya kane ariko novuga byari rya mbere barose yo kaze yo gushikaho ariko novuga uko bariko baravyitwara munsi byiza no genda ntanze ngingi yabuze kuko hari byinshi biriko biravuga ijya nino ugasanga ku mbuga ngurukana bumenyi hari abantu bagenda bavuga uko na kuriya ariho nk'ibintu nogaruka ko hariho umuntu yavuze ko ngo Uburundi ngo atabuze ushika donge ngo batabanje kumuha ikigira cumi
uwo ninde
neza na neza ninde umupastori ariko sinoshimye kumuvugira nga kuri radiyo ariko yene yavuze ngo Uburundi ngo nibutatanga ikigira cumi mu rushengero rw'iwe ngo nta n'igitego na kimwe buzabona ariko nyene uko byaye uko yabivuze niko byagenze hama novuga hariho nk'umumenyereza aho baharagiye haraboneka mwudukosa aho bafashe nk'umukinyi urukino rutaratangura baramwirukana baravuga ngo yitwaye nabi ngo yerekanye kutagira indero ariko amakosa yakoze nabyo bayavuze bavuze ko ngo umukinyi ngo atagira indero jyewe novuga ko ibyo bintu ntabishimye narabineguye cyane kuko nubwo umukinyi we yari yakoze amakosa bari gutuma bavuga bati yakoze ibi n'ibi reka tumuhanure abandanye urukino kandi yari umukinyi yarasize ikintu kinini yari kumarira igihugu ariko batabara mwirukana.
Methode, turagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi intamba mu rugamba tuzifurije amahirwe mu mukino wazo uzazihuza n'ikipe ya Guinea ku munsi wejo. Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza. Dushimire injiniyeri mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije ikiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbifuriza weekend nziza. Turongera duhure mu kanya isaa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere. Cyao cyao.